Asawuti, Kenyan boy.
Alexis on the beat.
Baby, sikate simu, nataka kusikia ukiongea, ukiongea. Ile kiss ulinipa mwisho, nilini utaniongezea, utaniongezea. This long distance is killing me now. You are my soldier, I'm need of you now. You are my commando, my refuge, my sweet avocado. Me and you forever, we live till endeavor. Hope umenyelewa, vile nimelemewa. I swear I'm losing my mind. Lonely, niko lonely.
Niko njiani naja, mana nahisi upendo wako. Hata nikiwa mbali, unanivuta kwako, unanivuta kwako, mama kwako. Na misi unavyo nipeti mama, kitandani unavyo nianda. Mi unaniacha hoi, oh, mi hoi. Unajua sinaga ujanja na kwako nshazama kina kirefu. My baby, don't be so lonely. I'm on my way, my baby, I'm coming. Ooh. Lonely, niko lonely. Nataka nikuone sahi, sahi.
Lonely, niko lonely. Nataka nikuone sahi.
Oh, come on, you know, you're not going to be able to do it.